mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe
nitwa Niyonga Bimanwere nkabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga nasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome ba Nadia ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa nasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda ka Gitumba nasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara nganasuhuza onkere wanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahitwa ahegereye mu murenge wa Nyamabuye witwa Munyaburanga Paul anasuhuza n'umudamu we bita Camille Rose anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Private Vocation Training Center harimo Rade harimo ofisi Police tuza mukuru wanjye aho bari hose ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Mubone urakoze cyane Imana ikomeze bagende akazi keza
yego na urakoze cyane Imana kandi nawe guha umugisha
mukuru ndagushimiye tusangire
Tariku me mushumba mwiza ukumenya no ku
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Ni kwa Munyambazi Jean Paul mu majyaruguru mu Ruhengeri. Ukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya Amerika, turakunda cyane uburyo kimwe bitugezaho kandi birimo umwuga cyane.
Ndagushimiye pe.
Ndashaka gusubiza abana isuzanye twabanye muri primeri aho nizenga muri segonderi Nyabutovu muri kaminuza. Isuzanye mu buzima bwanjye bwa buri munsi aho ndi hano majyaruguru Musanze. Ndagusuhuza cyane Inosa Jean Paul mugenzi wanjye Janvier wo mu Rwankeri. Ndagusuhuza Olivier n'abandi bantu isuzanye bose twabanye muri segonderi. Mbifurije ibihe byiza. Bamenye indirimbo yitwa Usingizwe Iteka ya korari Umusamariya Mwiza i Nyamirambo.
Ye Jean Paul, urakoze rero umunsi mwiza.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego, twese nk'abitsamuye.
Tujerayo ibuta, ibuta,
zashima.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel, Mukandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mu mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe, abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior sixth year ku kigo cya JS Kabare Gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Kizimana Eric, Marita ndetse n'abandi. Bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Nyonshuti ndetse nibagiwe na Perese watuyoboye ku kigo cya GS Kabare nawe ndamushuje ndetse na niwe mugabo Elia wigisha kuri icyo kigo cya GS Kabare nawe ndamushuje asuza ndetse na mushiki wanjye urereye mu karere ka Gatsibo ariwe Francine uhereye aho bita Igakoni ndetse n'undi urereye mu karere ka Kongo umurenge wa Rukara Irere Josiane n'abandi bose muri rusange basengera imukange nabo kuri paruwasi ndabashuje irereye mu karere ka Kayonza naho Nyakire Thomas Kamendi ndagushuje
ndagushimiye cyane yego
yego murakoze indirimbo mbatura indirimbo Radio Kigali yari yose mwabona yazabashimisha murakoze
ushatse kuvuga kuri Radio Kigali
yego
She won't.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukanda handitse ibiganiro urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene mvuka mu karere ka Gakenke ariko ubu ntabwo ariho ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro Igikondo. Nkaba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke umudugudu ni Rugendabari umurenge n'Icyaringo akarere ni Gakenke intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'Impara yitwa Muntegetsiki nkaba nshaka kwitura abantu bari nkaba nshaka kwitura umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke n'umusore witwa Musengimana Theogene uri i Musanze umujyi wa Musanze amajyaruguru y'u Rwanda na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke akaba ari umuyobozi w'akagari n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado na padiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nkaba nshaka kwitura n'undi musore uri hano Igikondo witwa Jerome n'umuyobozi wa Mariyamu n'umuyobozi w'umudugudu wa Mariyamu ya gatatu witwa Kizera Elia. Murakoze akazi keza.
Yego nawe umunsi mwiza Protoje urakoze.
Yego.
Yeah. kubwira sinakubwira
bamamirizariba batamale ni mamba
nibategereje byo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira
bamamirizariba batamale ni mamba
chachawe uragica nakamenye konyinshi byubusa
baranda babinurumburamo
begisha no
Bye.